It's your boy Nelly Music.
Your boy Nelly Music.
Listen. Basi Yusufu akatoa wake watoto. Manase na Efraimu ndio wake watoto. Na kufunga safari kwenda kwake Yakobo. Baba yake Yusufu jina lake Yakobo. Basi walipofika kwake baba yake, Yakobo akaanza toa baraka zake. Akamwambia Yusufu ata uongeza uzao wake na watazirithi baraka zake. Kisha wakasogezwa mbele wale watoto, Efraim kulia na Manase kushoto. Ndivo walivo amini kuwa kulia ndio unapotoka baraka fresh. Hivyo mtoto wa kwanza kulia, pili kushoto. Basi hapo ndipo lika anza kasheshe pale Yakobo alipoanza kufanya yake. Changanya, changanya, changanya mikono yake, wa kushoto kulia, wa kulia kushoto, ndo mana yake. Naye Yusufu akamwambia baba yake, unamnyima Manase baraka na haki zake. Ndiye mzaliwa wa kwanza anastahili mkono kuume na wa kushoto, awekewe Efraimu mdogo wake. Yakobo akajibu kwa utaratibu, akamwambia ninajua nachokifanya. Manase tabarikiwa ila mdogo wake atabarikiwa zaidi yake. Basi changanya, changanya, changanya mikono. Basi Yakobo akachanganya mikono. Changanya, changanya, changanya mikono. Basi Yakobo akachanganya mikono. Changanya, changanya, changanya mikono. Basi Yakobo akachanganya mikono. Changanya, changanya, changanya mikono. Hivyo Yakobo akachanganya mikono. Yawezekana unajiona wewe wa nyuma, unajidhania kustahili kwa sababu labda umefeli. Inaonekana unajiona wewe wa pili, vitu vya kwanza haustahili, eti kisa maisha umefeli. Lakini jua kuwa Bwana yu makini, maisha yako ameandika kiganjani. Yeye ajua maisha yako yana shida gani, wala hakuna wakumtoa kwenye hii fani. Yeye ndiye Bwana, Bwana wa wapole, tena ainua, inua vinyonge. Atakustahilisha usivyostahili, na wala hakuna wauamuzi kubadili. Yawezekana unaonekana mudogo, nazo ndoto zako wanaziita utoto. Usikate tamaa, we subiri kidogo, subiri Mungu akuchanganye mikono. Wewe ni dada unatafuta mume wako, na vijana wanakupita kama gogo. Ila tambua ya kwamba kwa Yesu we murembo, subiri Bwana akuchanganye mikono. Una mtoto umechoka kusema wako,
kusema wako.
Bagi zake zimekuwa ni kero yako. Utashangazwa akija kuwa pasta wako. Subiri kidogo Mungu achanganye mikono. Unajiona kwamba wewe huna cha kwako, umefeli maisha wala huna kisomo. Usichoke tafuta, wewe fanya ya kwako. Subiri Mungu akuchanganye mikono. Wewe mwenyewe huzipendi tabia zako, ulizorithi kutoka kwa rafiki zako. Utaamini akiyashika maisha yako. Subiri Mungu akuchanganye mikono.
Changanya, changanya, changanya mikono. Subiri Mungu akuchanganye mikono. Changanya, changanya, changanya mikono. Subiri Mungu akuchanganye mikono. Changanya mikono.
wakinondoni revival choir. Let's go.
Changanya, 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 changanya mikono. Changanya, 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 changanya mikono. Changanya, 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 changanya mikono.
Your boy Nelly Music.